combination sounds.
Ninaye Yesu, nimehakikisha jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimemhakikisha jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Baba yangu, ni jemedari yeye, nitashinda vita.
Ninaye Yesu, nimehakikisha jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimehakikisha jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimehakikisha jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimehakikisha jemedari wangu, nitashinda vita.
La 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 Ninaye Yesu, nimemhakikisha jemedari wa mimi, nitashinda vita. Ninaye aliyenyamazisha wa Misri wote. Ninaye aliye tengeneza njia mahali pasipo njia. Ninaye Yesu, nimemhakikisha alishuka kwa Danieli, hakuliwa na simba. Ninaye, nimemhakikisha aligeuka fimbo ya Musa, maji yakagawanyika. Ninaye aliye tikisa dunia, ni peke yake tu. Ninaye, nimemhakikisha amepigana vita ya kwangu, na mimi nimepona. Ninaye, nimemhakikisha jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye, ninamkubali katika yeye, nitashinda vita. Ninaye, nimemwelewa katika yeye, siwezi potea.
Ninaye Yesu, nimehakikisha jemedari wangu, nitashinda vita.
Ni yeye tu.
Ninaye Yesu, nimehakikisha
mwenye ushindi,
jemedari wangu,
haleluya,
nitashinda vita.
Dunia,
ninaye Yesu,
inainama,
nimehakikisha
ni vyote,
jemedari wangu,
haleluya,
nitashinda vita.
Baba,
ninaye Yesu, nimehakikisha
ameniona,
jemedari wangu,
ameniona,
nitashinda vita.
Ninaye, ninaye, ninaye Yesu. Ninaye, ninaye Yesu. Ninaye, ninaye, ninaye Yesu wangu. Ninaye, ninaye, ninaye Yesu. Ninaye, ninaye Yesu. Ninaye, ninaye, ninaye Yesu wangu. Ninaye, ninaye, ninaye Baba. Ninaye, ninaye Baba. Ninaye, ninaye, ninaye Baba yangu. Ninaye, ninaye, ninaye Baba. Ninaye, ninaye Baba. Ninaye, ninaye, ninaye Baba yangu. Ninaye Yesu wa kumwendea, jemedari wangu, ushindi ninao. Ninaye Masia wa kujivunia, hata vita iweje kushinda na simba. Ninaye Mwamba wa milele, jemedari wa dunia, ushindi ninao. Ninaye aliye jitukuza vizazi na vizazi. Ninaye ambaye kaburi nilimwachia, nilimwachia, ameshinda milele yote. Ninaye, nimemhakikisha jemedali wa mimi nitashinda vita.
Ninaye Yesu, nimehakikisha.
Nimehakikisha
jemedali wangu,
yeye
nitashinda vita.
Sitapotea.
Ninaye Yesu,
vile
nimehakikisha.
Hajawahi kushinda.
Jemedali wangu,
hajawahi.
Nitashinda vita.
Ni Baba.
Ninaye Yesu,
ni Baba.
Nimehakikisha.
Anatuchunga sana.
Jemedali wangu,
nimehakikisha.
Nitashinda vita.
Mimi nitafika.
Ninaye Yesu,
mimi nitafika. Nimehakikisha.
Jemedali wangu,
jemedali.
Nitashinda vita.
Ni jemedali. Ni jemedali. Ni jemedali. Kwa dunia. Bile. Hajawahi kushinda. Hajawahi kushinda. Anatuchunga sana. Hallelujah.